ekkitinol capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi nyamdu hokkandu ngeendam nduumiiɗam Markus 6 Yohanna 6. Assalamu alaikum mon sobiraaɓe heɗitooɓe, min koɓni on be innde Allah jawmu salaama giɗɗo ko moye faama e ɗowo dow laawol goongaaku ngo ɗo maɓɓiti o heɓa salaama goonduka be maako haa foroy. Min ceerake gartuki amin hannde nga waddango on siriya mon ka laawol goongaaku. Nder siriya men cakitiika en ndaarino bannoy jawmiraawo Iisa jannginiri yimɓe be balɗi keewɗi goonga nduumiika, amma ɓurna yimɓe paamaayi ko balɗi ɗi ngiɗi wi'ugo ngam ɓerɗe maɓɓe caati. Ɓe ɗakkotiraayi be kuuje ɗe asama, amma ɓe ɓuri yiɗugo kuuje duuniyaaru. Nden boo ɓurna yimɓe tokkaaki no Iisa ngam o kisnoowo hakke en. Ɓe ɗonno tokkoomo ngam o ɗon wallita ɓe. Hannde en keɗito bolle Iisa goɗɗe ngam ndaaren bannoyi o hiɓɓiniri wolde maako be huugo kaayefiiji ila hinkeeji. Ekkitinol men hannde wi'ete nyamdu hokkandu ngeendam nduumiiɗam. En tokkitino jonta jangde men haa nder deftere seniinde nder linjiila Markus fasluwol 6. Binndi ceniiɗi ɗon mbi'a, yo nelaaɓe goo lorti mofti haa Yeesu. Yeesu wi'iɓe, njemme enen feere men haa ladde haa en ciwto seɗɗa. Ɓe ndilli be koombewal ngam yahugo ladde, kamɓe feere maɓɓe, ammaa ɗuuɗɓe ngi'iɓe ɗon ndilla. Ɓe annditiɓe, ɓe ngurti gure fuu, ɓe ndoggi be kosɗe, ɓe arti Yeeso ɓe mofti haa maako. Nde Yeeso jippi koombewal, o yi'i mooɓre yimɓe ɗuuɗɓe, o yurminiɓe ngam ɓe nanndi be baali ɗi ngalaa gaynaako. O fuɗɗi anndingo ɓe kuuje ɗuuɗɗe. Nde hiiri, pukara'en maako ngari haa maako mbi'i, naange hiiri, pellel ngel boo ɗum ladde. Jaɓɓita yimɓe ɓe, ɓe ndilla haa kayweeji e gure ɓadiiɗe, ɓe cooda nyamdu ngam ko'e maɓɓe. Yeeso jaabi, onon ndokkeeɓe ko ɓe nyaama. Pukara'en njami, a yiɗi min njaha min coodoya tamseeje baakin suleyji cardi temeɗɗe ɗiɗi min ndokkaɓe ɓe nyaamana? O ƴami ɓe, tamseeje noy ɗon haa mooɗon? Njehe ndaare. Nde ɓe kumpiti ɓe mbi'imo, tamseeje 5 e liɗɗi ɗiɗi. Nden Yeeso umri pukara'en ɓe njo'ina yimɓe geɓe geɓe dow huɗo hecco. Ɓe njooɗori yimɓe temere e cappanɗe njowo. Yeeso hoo'i tamseeje 5 e liɗɗi ɗiɗigo, o tijji asama, o yetti Allah. Nden o yewi tamseeje, o hokki pukara'en ɓe cendana yimɓe. Bana non o sendiri boo liɗɗi ɗiɗi goo hakkunde yimɓe, ɓe fuu ɓe nyaami ɓe kaari. Ɓaawoɗon pukara'en kebbini cilaaje 12 be ko lutti haa tamseeje e liɗɗi man. Limgal nyamɓe tamseeje goo dillani worɓe 5. Ɓaawo maajum Yeeso dooli pukara'en muuɗum ɓe nasta kombewal ɓe arta mo yahugo Bayti Sayda haa fomonde weendu gaɗaare. Saa'i o ɗon jaɓɓito mooɓre. Ɓaawo o jaɓɓiti nde, o dilli hooseere ngam do'aago. Nde hiiri, kombewal ɗon caka weendu, ammaa Yeeso ɗon haa les diikanko feere maako. O yi'i pukara'en ɗo kaɓda be laanyugo kombewal ngam ɓe ɗo potta be henndu. Saa'i man ɗum jemma tawon. Hidde ko weeta o wari haa maɓɓe, o ɗo yaaɓa dow ndiyam bana o saaloto ɓe. Nde ɓe ngi'imo o ɗon yaha dow ndiyam, ɓe tammi ɗum ginnawol, ɓe ngooki ngam ɓe fuu ɓe ngi'imo ɓe kuli. Ammaa law Yeeso wolwani ɓe wi'i, tiɗɗine ɓerɗe mon ɗum min taa kultore. Nden o nasti haa maɓɓe nder kombowal, henndu boo de'iti. Hakkilooji maɓɓe mbembi masin, ɓe kaayɗini ngam ɓe paamay haala tamseeje goo, ɓerɗe maɓɓe caati boo. To ɓe eri weendu, ɓe njotti lesdi Genazaret, ɓe tiggi kombowal haa fomonde. jango majum yimbe luttube ba o chiftori walano kombe wal fere haton sai gotal tan be andi bo yeso nastainongal be pukara en mudum
pukara en fere mudum en nastingal dilli
de yimbe ngi yeso walaton ko pukara en mako bungalaton be nasti kombe je gobe dilli ha kafarnahum gam be tefamo be tawi yeso gada wendu be yamimo ya jawmirawo nde ya wari haɗo yeso jaabi ɓe miɗon wiya on be gonga on ɗo tefammi ngam on nyami nyamdu on kaari amma on paamai kaye fiwol ngol kuumi ta cuklane nyamdu wonnotondu amma cuklane nyamdu tabitandu hokkandu ngendam duumiɗam nyamdu ndu bi neɗɗo hokkata on fodde bawɗe ɗe o heɓi ha Allah baabirawo en daro haɗo seɗɗa ngam ɗume isa wi'i moɓre ta cuklane nyamdu wonnotondu ɗum yiɗi wi'ugo kadi ta huu ngam ngurdam maɗa na a'a nanon nda ko wolde andinta dow majum to goɗɗo salake huugo ta o nyama ngam ɗume isa wi'i ta cuklane nyamdu wonnotondu o yiɗino andingo to ni en kuwana ngam deeɗi men tan e to en ɗon ɗaɓɓita kuuje duniya tan en tammi majjingo hoore men ngam bandu ndu marɗen woodi kaakaadi ndu lortan to lesdi to ndu iwi nyanderego amma nder bandu men woodi hunde nde timmata sam ɗum yonki men yonki ɓi adama yeɗana foroy ki joɗoto malla nder aljanna malla ma nder yiite jahannama e duumotonge ngam majum isa almasihu ɗon wi'a ta cuklane nyamdu wonnotondu amma cuklane nyamdu tabitandu hokkandu ngendam duumiɗam ɓe dabarewol ngol isa matiniri moɓre ngam ta ɓe ɗaɓɓita nyamdu wonnotondu tan amma ko hani ɓe ɗaɓɓita laati wolde Allah nde timmata ko ndeye ngam nda ko bindi andinta neɗɗo yeɗata be nyamdu tan amma be wolde nde Allah wolwi fuu ɗo wonete ko isa andini amma nawɗum man ngam ɓurna taariɓe mono kakkilanayi wolde Allah nden ɓe nuɗɗinayno bo kanko woni mo Allah ceniiɗo nelani ɓe hebbingo reedu maɓɓe ɓuranan ɓe dow hebbingo ɓerɗe maɓɓe be goonga kisnan kaaɓe kiita Allah ceniiɗo ngam majum waɗi isa wi'i yimɓe ɓe ta cuklane nyamdu wonnotondu amma cuklane nyamdu tabitandu hokkandu ngendam duumiɗam nden yimɓe jamimo noyi min mbaɗata min kuwa kuuɗe ɗe Allah yiɗi yeeso jaabi ɓe nda kuugal ngal Allah ɗaɓɓata ha moɗon o nuɗɗinamo o neli o nanɓe jawabu isana ba noyi ɓi adama gamnaɗo ɓe hakke wawrata fottango Allah kadi en mbawan huugo ko fottanta Allah ceniiɗo kadi na en mbawi hisnugo koye men bawɗe sheyɗanu e hakke en mbawan wartirgo ɓerɗe men laaɓɗe e timmi diɗɗe bana ko Allah ceniiɗo yiɗina a'a bana no leggal duurdi nder ndiyam fuu wartata gilangeeru nonnon bo neɗɗo wawata sanjugo ko woni nder ƴiƴam muɗum digam fuɗɗam nden kam noyi ɓi adama wawrata fottango Allah ceniiɗo ɗume jawmirawo isa wi'i dow haala ka o wi'i nda kuugal ngal Allah ɗaɓɓata ha moɗon o nuɗɗinamo o neli hunde woore tan hani goɗɗo waɗa ha fottana Allah goɗɗo nuɗɗina hakkundejo ceniiɗo mo o neli nden bo en daari ɓurna yimɓe nuɗɗinayno isa woni kisnowo mo Allah neli ngam majum ɓe mbi'imo ɓe ƴamimo kayefiwol ngole a hollata min ngam ha min nuɗɗine kakaji amin nyami mannu nder ladde bana ko winda o hokki ɓe nyamdu iwndu ha asama yeso jaabi ɓe miɗon wi'a on be goonga musa hokkay on nyamdu asama amma baabirawo am hokkan on nyamdu iwndu ha asama nyamdu ndu Allah hokkata on ndu jippindu diga asama kayru hokkata duniyaaru ngendam nden ɓe mbimo modibbo hokkumin nyamdu man foroy Yeso wiibe, min woni tamsere ngendam. Komoy wari haam, metata matugo welo sam. Komoy nuddiniyam bo, metata dumdugo sam. Be bolle de Isa yidino andingo, banano Allah jaumirawo neliri nyamdu digam asama ngam bibbe Israila ha dubi chapande nayi der ladde ngam tabe maya bananon bo Allah chenido nelani bibbe Adama fu nyamdu hokkandu ngendam dumidam ngam kisen halkugo be hakke gondo dow meden e hatoy nyamdu hokkandu ngendam dumidam tawete Wodi nyamdu ha dow lesdi ndi to a nyami ndu ndu maɓɓitante lawol jodago nder laamu Allah ha foroyna kai ndu tawatake lesnange ɗo ɗum nyamdu nduye kadi hokkandu ngendam ndumidam ɗume jawmirawo Isa wi'i en keɗito ha fahinta ko wi'ata yeso wi'iɓe min woni tamsere ngendam ko moy wari ha am metata matugo welo sam ko moy nuddiniyam bo metata domdugo sam amma mi biido on giiyam be non fu on nuddinayam mo babirawo hokkiyam fu waran ha am ko moy wari ha am bo mi salata ko mo sam nda ko babirawo am yidi ko moy yi biddo nuddinimo heban ngendam dumidam mi ummitinamo diga mayde to nyalade darangal wadi yahudu en ngurmurti dow yeso ngam o wi min woni tamsere iwnde ha asama be mbi'i na o yesu na o bi yusufu na en andi baba mako e dada mako noy o wirata jonta o jippi diga asama yeso wiibe acce ngurmurtugo hakkunde modon ko moy hediti babirawo jabi andinol mako bo waran ha amma na ɗum wiwugo goɗɗo medi yiwugo Allah sai iwdo ha Allah kanko feere mako yi babirawo miɗon wi'a on be gonga ko moy nuɗɗini heɓi ngendam dumidam min woni tamsere hokkande ngendam dumidam kakaji moɗon nyami mannu nder ladde be non fuu ɓe maayi amma ko moy nyami tamsere iwnde ha asama mayata sam min woni tamsere ngendam jippinde diga asama to goɗɗo nyami nde o yeedan ha foroy tamsere nde mi hokkata mo ɗum ɓandu am mi hokkandu ngam ha duniyaru yeeɗa ɗuɗɓe nder tokkiɓe yeeso nde nani ɗum mbi'i hala ka sati moy wawata jaɓugo ka yeso andi ɓe ɗon ngurgurta dow majum o wi'iɓe ɗum jiiɓi hakkiloji mon na kadi noy to on giiɓi neɗɗo ɗon enga ha o wonno ɓoy ma ruhu Allah hokkan ngendam ɓandu neɗɗo wawata koɗume bolle ɗe mi wolwani on kanje goni ruhu e ngendam amma wodi woɗɓe caka moɗon ɓe ngala nuɗɗinki ngam diga fuɗɗam yeso andi ɓe goni ɓe nuɗɗintamo o andi jambotoɗo mo bo diga sa'i majum tokkiɓe mo ɗuɗɓe acci yadugo be mako nden yeso jami pukara en mum sappo e ɗiɗo onon bo on giɗi dillugo na Simon Pierre jaabi mo jawmirawo toye min jata ana wodi bolle dokkande ngendam dumiɗam jonta min nuɗɗini min andi an woni ceniɗo iwdo ha Allah en paami kadi tokkiɓe Isa almasihu ɗuɗɓe acci tokkago mo ngam dalila ekkitinol maako saɗi amma woodi caka tokkiɓe mo man ɓe gudinaymo ngam ɓe kirlitake Isa woni no almasihu be goonga nden ceniiɗo kanko bo woni nyamdu hokkandu ngendam dumiɗam bana ni ɗum wayi to nyande on paami moe woni Isa be goonga nyande man on ceertako wondugo be jagorɗo goɗɗo ngam kanko tan woni nyamdu hokkandu ngendam e nden bo kanko tan wawi saftingo ɓernde sunande andugo lawol kisdam e hawtugo neɗɗo be Allah ceniɗo onon heɗitittoɓe hande on marɓe ɗum ka e welo ngendam dumiɗam na on marɓe haaje holago Allah ceniɗo dow lesdi e ha asama na to non kam numedo e wonandu welndu iwndu digam jawmirawo Isa al-Masihu. O wi'i, onon sombe rondiibe dongle teddude fuu, ngare ha am, mi ittanan on dongle man, min woni tamseere ngendam, ko moye wari ha am, metata matugo welo sam, ko moye nuddiniyam bo, metata domlugo sam. Ya sobiraabe heditobe, min getti on be heditaago min, der Siriya ngaranka to Allah jabi, en tokkitinan jangugo nder linjila ngam anden bannoy ummatore sendirino gebe didi sabida al-Masihu. Min gidi bo andone kitinolji tokkindirdi didon tawe do kaset, to on gidi hebugo kasen man, on bawan windan gomin, den min biyan on noy kaset man hebrete. Eto on mari haje bindi cheniidi tappaari do buuli, on bawan windan gomin den min neldan on goddi. Nda her tawroton min, lawol gonga ku, BP 43 Marwa Cameroon. Mido lornita dum, lawol gonga ku, BP 43 Marwa Cameroon. Allah chenido barkidino ne numebe de irre, ko Isa al-Masihu be hore mum wi. Min woni tamseere ngendam, ko moye wari ha am, metata matugo welo sam, ko moye nuddiniyam bo, metata domlugo sam.